It's a place, sammymusic.com.
Fresh from material. You know me, right? J Miles. Hey.
High levels music.
Listen. Umavuno ni wamiza, badivuto siuzi bachimani wamiza. Umavuno ni sekesa, badivuto siuzi bachimani sekesa. Nen konda ndalama. Unilangi zeje juma. Ella boy, show me the mula. Jema iko na drama. Kolo yudase bachika mbuye. Pano ndikamba na mwemwe sunga ya panyuye. Ndaba kuticha jipopoke.
Izo ni drama.
Majini ya popoke.
Izo ni drama.
Na mativa ya somoke.
Mafunika drama.
Muklabu chiboke. Pali drama. Woi pali betu wezjani. So we speak town nipangile pulani. Ndaba nikusia pano going to that nigga. Don't care. Ungani itane go digger. Umavuno ni wamiza, badivuto siuzi bachimani wamiza. Umavuno ni sekesa, badivuto siuzi bachimani sekesa. Nen konda ndalama. Unilangi zeje juma. Ella boy, show me the mula. Unilangi zeje juma. I say makombi.
So next time in case one person happy, eh?
Wesa kangwe.
Although maybe one person at mamut muti.
Wesa kangwe.
At least to aziva manjega kina kasikiriti.
Wesa kangwe.
Adiyense akonda ndara mapacharo.
Wesa kangwe.
Umavuno ni wamiza, badivuto siuzi bachimani wamiza. Umavuno ni sekesa, badivuto siuzi bachimani sekesa. Nen konda ndalama. Unilangi zeje juma.
Ella boy, show me the mula.
Unilangi zeje juma. I say, ndiko na makombidi.
It's a place, sammymusic.com. Exclusive banger.